When I'm good in tonight. Breaking news, kituo cha polisi kimevamiwa. Yes, up, 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 up. Alright, rosa fiki rasta, Leicester fan toka west side, yeki gangsta, ndoto ndo zimentoa mtani. Bless up, I'm sorry mama, kabla gari nitanunua gun. Mchizi tokea shaitown, nikakutana na microphone. East Platinum, Baba Stars, Cowies na Babylon. Kaulifunzwa na mamako, kaleto bish. Walimwengu hatuhitaji ada kukutish. Tamazi natoa roll, ijia ulichofuata pa town. Then stick kwenye plan, no kikosa self control. Levi na kuficha, ficha, wow. Young star, rap star, king shit, rasta. Man, I love this game, niki washa mziki. Unafika kila sem na still wanazimika na lesta. Oi, awes kunitoa kwenye mishe. Muda la kufanya usitutishe. Street life cold kwenye hustle. Ujui nani atakusave. Fanya wish peace na wenzako. Mana haya maisha kama taulo lako. Semu unayofuta uso jioni asubuhi ilifuta tako. Ukiwa na pesa baba pisa zinuri. Boss kaganwa na chawa afa jikuni. Usijikanyage ukiwa chaka na wahuni. Jikuta una sura mbaya fujui ngumi. Kabla music ilibaki kidogo niwe priest. Ila mchongo kawa tough siku fitch. Boom kanza kutamani vidada vibitch. Nkachafukwa nkanza kuvipelekea six. So nafanya for the culture. Came a long way so as culture. He struggle from street back and niwe rockstar. Till the day I go down bongo ita sing my name. So pay respect whenever you hear my name. Star, rap star, king shit, rasta. Man I love this game, niki washa mziki. Unafika kila sem na still wanazimika na lesta. Oh, awes kunitoa kwenye mishe. Muda la kufanya usitutishe.